This is Unit 5 of Pimsleur's Swahili 1. Listen to this conversation.
Bibi, Bibi.
Ndiyo, bwana.
Iko wapi njia Uhuru, tafadhali?
Iko huko.
Na barabara Kilindini?
Iko hapa, bwana.
Listen to the conversation again.
Bibi, Bibi.
Ndiyo, bwana.
Iko wapi njia Uhuru, tafadhali?
Iko huko.
Na barabara Kilindini?
Iko hapa, bwana.
Do you remember how to say hello to someone in Swahili?
Hujambo. Hujambo.
How would she respond?
Si jambo. Si jambo.
Now say, excuse me.
Samahani. Samahani.
You want to begin a conversation. Ask her, do you understand English?
Wewe wafahamu Kiingereza? Wewe wafahamu? Wewe wafahamu Kiingereza?
How does she say, I am Kenyan?
Mimi ni Mkenya. Mimi.
Can you guess how she would begin a conversation by answering, I understand a little.
Mimi nafahamu kidogo. Mimi nafahamu. Mimi nafahamu kidogo.
Try to say, and I speak a little.
Na nasema kidogo. Na. Nasema. Na nasema kidogo. Mimi nafahamu kidogo. Na nasema kidogo.
Now say, I don't speak.
Sisemi.
I don't speak very well.
Sisemi vizuri sana. Sisemi vizuri sana.
Ask, and you?
Na wewe?
How does she ask, do you speak Swahili?
Unasema Kiswahili? Unasema. Una. Unasema Kiswahili?
Now she asks, do you understand Swahili?
Wafahamu Kiswahili?
How would you say, yes, I understand Swahili very well?
Ndiyo, nafahamu Kiswahili vizuri sana. Nafahamu Kiswahili vizuri sana.
Now ask the woman how she's feeling.
Habari gani? Habari gani, Bibi?
How does she answer? Very good.
Nzuri sana. Mimi, nzuri sana.
And you?
Na wewe?
Try to answer, me, very good.
Mimi, nzuri sana. Mimi?
Do you remember how to say Uhuru Street in Swahili?
Njia Uhuru. Njia Uhuru.
Did your pronunciation of the Swahili word street sound like the speakers? Listen and repeat.
Njia. Nji. Njia. Njia Uhuru.
And now say, Kilindini Boulevard.
Barabara Kilindini. Barabara. Barabara Kilindini.
How would you ask, where is it? Or literally, located where?
Iko wapi? Iko wapi?
Ask me where Kilindini Boulevard is.
Iko wapi barabara Kilindini? Iko wapi barabara Kilindini, tafadhali?
Say, please.
Tafadhali.
Ask politely where Uhuru Street is.
Iko wapi njia Uhuru, tafadhali? Iko wapi njia Uhuru, tafadhali?
Say, it's here.
Iko hapa. Iko hapa.
And now say, Uhuru Street is here.
Njia Uhuru iko hapa. Njia Uhuru iko hapa.
Ask me if it's here.
Iko hapa? Iko hapa?
Answer, no, it's over there.
Hapana, iko huko. Hapana, iko huko.
Say, it's not over there.
Haiko huko. Haiko huko.
Now say, it's not here.
Haiko hapa. Haiko hapa.
Say, Uhuru Street is not here.
Njia Uhuru haiko hapa. Njia Uhuru haiko hapa.
Say, but Kilindini Boulevard is here.
Lakini barabara Kilindini iko hapa. Lakini barabara Kilindini iko hapa.
Ask, where is Uhuru Street, please?
Iko wapi njia Uhuru, tafadhali? Iko wapi njia Uhuru, tafadhali?
Listen to the answer. I don't know.
Sijui.
Repeat after the speaker.
Sijui. Jui. Jui. Si. Sijui.
Did your pronunciation sound like the speaker's? Say, I don't know.
Sijui. Jui. Sijui.
Did you hear the ending? And now say, I don't speak English.
Sisemi Kiingereza. Sisemi.
Tell her I speak Swahili a little.
Nasema Kiswahili kidogo. Nasema.
Try to say, I know.
Najua. Jua. Najua.
Say again, I know.
Najua. Najua.
Try to ask me where Kenyatta Street is.
Iko wapi njia Kenyatta, tafadhali? Kenyatta. Iko wapi njia Kenyatta tafadhali?
Answer, I don't know.
Sijui. Sijui.
Tell her that you're not Kenyan.
Mimi si Mkenya. Mimi si.
And how would she say emphatically, me, I know?
Mimi najua. Mimi najua.
Say, it's over there.
Iko huko.
Here's, you know. Listen and repeat.
Unajua. Una. Unajua.
Say, you know.
Unajua. Unajua.
And how do you say, I know?
Najua. Najua.
Try to ask, do you know?
Unajua? Unajua?
Answer, no, I don't know.
Hapana sijui. Sijui. Hapana sijui.
Say together, do you know? I don't know.
Unajua? Sijui. Unajua? Sijui.
And how would you say, it's not over there?
Haiko huko. Haiko. Haiko huko.
Say, I don't know. It's not over there.
Sijui. Haiko huko. Sijui. Haiko huko.
Let's learn how to ask for things in Swahili. First, here's how to say, I want. Listen and repeat.
Nataka. Taka. Taka. Na. Nataka.
Say, I want.
Nataka.
Notice the A ending. With that in mind, try to say, you want.
Unataka. Una. Unataka.
Say, you want.
Unataka.
Say, I want.
Nataka.
Say, I know.
Najua.
Say, I don't know.
Sijui.
Now try to say, I don't want.
Sitaki. Sitaki. Sitaki.
This is a good way of saying, I don't want to do it. Again say, I don't want.
Sitaki.
Say again, you want.
Unataka. Una. Unataka.
How would you ask? Do you want?
Unataka? Unataka?
Generally, however, when you ask for something, you are more polite, and you say, I would like, rather than, I want. Listen and repeat.
Ningependa. Penda. Penda. Ge. Ge penda. Nin. Ningependa.
Say, I would like.
Ningependa. Ningependa.
Here's how to say, I'd like to eat something.
Ningependa kula kitu.
Listen and repeat the word to eat.
Kula. Kula. Kula.
Say, to eat.
Kula.
Listen and repeat the Swahili word, something.
Kitu. Kitu. Kitu.
Say, something in Swahili.
Kitu.
Say, I'd like to eat something.
Ningependa kula kitu. Ningependa kula kitu.
Listen and repeat. You would like.
Ungependa. Penda. Unge. Ungependa.
Say, you would like.
Ungependa.
Say, you would like to eat.
Ungependa kula. Ungependa kula kitu.
You would like to eat something.
Ungependa kula kitu.
Now try to ask, would you like to eat anything?
Ungependa kula kitu? Kitu?
Ask the woman again if she'd like to eat anything.
Ungependa kula kitu?
She answers, yes, I would like to eat something.
Ndio, ningependa kula kitu. Ningependa.
Ask her again if she'd like to eat anything.
Ungependa kula kitu?
Here's how to say, I would like to drink something. Just listen.
Ningependa kunywa kitu.
Listen and repeat the word, to drink.
Kunywa. Nywa. Ku. Kunywa. Kunywa.
Listen and repeat again, trying to match the speaker's pronunciation.
Ku. Nywa. Kunywa.
Say, I would like to drink something.
Ningependa kunywa kitu.
And how would you ask, would you like to drink anything?
Ungependa kunywa kitu? Ungependa kunywa kitu?
How does she say, I don't know?
Sijui.
Say, I would like to eat something.
Ningependa kula kitu. Ningependa kula kitu.
Ask her again if she'd like to drink anything.
Ungependa kunywa kitu? Ungependa kunywa kitu?
Say, no thank you.
Hapana asante. Hapana asante.
How would she say, but I would like to eat something?
Lakini ningependa kula kitu. Lakini ningependa kula kitu.
Ask again, would you like to drink anything?
Ungependa kunywa kitu?
Say, no thank you, but I would like to eat something.
Hapana asante, lakini ningependa kula kitu.
Do you remember how to greet a young woman in Swahili?
Hujambo bibi. Hujambo bibi.
How would she respond?
Sijambo bwana. Sijambo bwana.
How does she ask, how are you?
Habari gani? Habari gani?
Answer, very good, thanks.
Nzuri sana, asante. Nzuri sana, asante.
Begin the conversation by asking, do you know?
Wewe unajua? Wewe unajua?
Say, Uhuru Street.
Njia Uhuru.
Ask where this street is.
Iko wapi njia Uhuru, tafadhali? Iko wapi njia Uhuru, tafadhali?
Ask if it's here.
Iko hapa? Iko hapa?
How does she tell you it's not here, it's over there?
Haiko hapa, iko huko. Haiko, iko. Haiko hapa, iko huko.
Ask her where Kilindini Boulevard is.
Iko wapi barabara Kilindini, tafadhali? Iko wapi barabara Kilindini?
Remember, you're literally asking, located where Kilindini Boulevard? With that in mind, try to ask just where.
Wapi? Wapi?
How does she say, I don't know?
Sijui. Mimi sijui.
But now she says emphatically, ah yes, me, I know. Say it for her.
Ah, ndio, mimi najua. Ndio, mimi najua.
How does she say, it's here, sir?
Iko hapa bwana. Iko hapa bwana.
Thank her.
Asante. Asante, bibi.
How does she tell you she would like to eat something?
Ningependa kula kitu.
Ask where.
Wapi. Wapi.
Try to ask, where would you like to eat? Ask literally, you would like to eat where?
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
She says, I don't know.
Sijui. Sijui.
Try to ask, where would you like to drink?
Ungependa kunywa wapi? Kunywa. Ungependa kunywa wapi?
And now ask her if she would like to drink anything.
Ungependa kunywa kitu? Ungependa kunywa kitu, bibi?
How does she say no?
Hapana. Hapana, bwana.
How does she say no, thank you?
Hapana, asante. Hapana, asante, bwana. Hapana, asante, bwana. Sitaki.
How does she say, I don't want to drink anything?
Sitaki kunywa kitu. Sitaki kunywa kitu.
Now she adds, but I would like to eat something.
Lakini ningependa kula kitu. Lakini ningependa kula kitu bwana.
How would you say emphatically, me, I don't want to eat?
Mimi sitaki kula. Mimi sitaki kula.
How does she take leave of you?
Kwa heri bwana.
Kwa heri bibi. Kwa heri.
This is the end of Unit 5.